exclusive at mindyourphoenix.com.
Napiga goti, napiga ishara msalaba, dunia imenipiga kofi na muomba baba la baba. Nipimie shoti ya baba, nizime mada asubuhi, nigonge noti niende kuifanya ibada. Nadaiwa kodi ya pango, nadaiwa ada ya watoto, na mama wakambwa na mchuna baba. Na baba yuko ngambo, ni mwaka sijaona msaada, makweli dunia na mambo adijogoa naeza taga. Jirani ananambia be humble, be humble. Kipiga kizinga unafunga mlango, that's ridiculous. It's not funny, I'm serious, I'm genius. Though inanitesa, I'm notorious. Baba kutupa urithi, wapasi wala feni, wala peni, ambayo ingenipa elimu shuleni, bali alituachia madeni, na sifa ambayo kweni, sa huyo ndo baba gani, hambo au mtemi. Na mtani kuna denti nimempa mimba, ni mtoto mjeda mda wote pira litatimba. Na sina disco so kwa doctor swezi timba, swezi vimba, na kila chocho mbongo na niinda.
Nimekesha kwa waganga, mevunja na sinji ya banda. Nimeshikishwa tunguli msata mkata nkabeba manyanga. Mikesha kina nyumba sata saibada, nimeshiriki sana. Mano sura kukufuru si jambwa na we. Wakukufuta machozi pale unapolia mwana we baba. Kumbe yupo Mungu mkombozi. Wakukufuta machozi pale unapolia mwana we baba.
Shaiba nkaenda mabusu na ndugwa wakuja nyona, na wakasema haya wahusu mwizi anatakiwa kuchomwa. Nilipotoka nikawabusu wakasema nimewasonya, nkaona maji mazito kuliko damu ya boma. Ukiendekeza ndugu tavuna magugu, takufa kibudu na Mungu hutamwabudu. Tamkataa wa joto tamkana wa baridi, atabakia wavugu vugu na pia ataleta gugu. It's complicated, stress in a letter, frap, fresh, be passion. Anguko kubwa mkwikosa attention. It's not fair. Na wapa proposals, they don't care. Na atasema una demand na fit na watakwekea. Huku na daiwa vikoba, kule na daiwa rejesho. Naenda kujificha goba, usiku na rudi keko. Na waza hata kuroga, nkiamini nitaipata kesho. Au nisari sala toba, nijue nkwepe mateso. Oh Jesus, fanya miujiza. Naona gizo kijo mwanga unaniumiza. So please kama unasikiza na ijongea altare, useme neno moja tu na hili nitakesha pale.
Nimekesha kwa waganga, nimevunja na siji ya panda. Nimeshikishwa tunguli msata mkata nkabeba manyanga. Mikesha kina mikesha kina bi.
Nyumba sata saibada,
nimeshiriki
sana. Mano sura kukufuru si jambwa na we.
Mkombozi, wakukufuta machozi pale unapolia mwana.